try. My dicky dear, my dicky dear. Mpenzi chupa ya furaha, furaha. Ukile kunywa kumbuka kulia, kulia. Mpenzi chupa ya huzuni, huzuni. Wananza vicheko mwisho kunalia. Gamu ova, kurudi mpenzi nushamba. Ay, swezi rudia, najongo beha majanga. Gamu loo, kurudi mahaba na haba. Ay, swezi rudia, nagoba madanda madanga. Tena, nakiri 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 kurudi mpenzi. Ora nbaki singo mpenzi siwezi. Na mimi na tafta hea. Jua itoke mvua inyeshe nipate zamu. Mikuruda mapenzi tusirudani. Sina deni yako tusideyani. Watu sumiri mapo watu sikutani. Hila iwe kwa baba Mungu ndo tukutani. No love, no love, no.
No love, no pain.
No love, no love, no.
Mapenzi siwe.
No love, no love, no.
No love, no pain.
No love, no love, no.
Mapenzi siwe.
My thing, jewe sisha kurukundo, oh yeah. But I know, it is so dangerous for me, back in love. I will never do that. Bibi wazo, stress is in shaka. Jewe shaka mahoro from my mind. Nukuri jewe shaka mahoro from my mind. Danyuzwe, nuko, meze. Jewe sisha kurukundo, oh yeah. But I know, it is so dangerous for me. Nukuri jewe sisha kurukundo, oh yeah.
No love, no love, no.
No love, no pain.
No love, no love, no.
My penzi siwe.
No love, no.
No love, no pain.
No love, no love, no.
My place is erasing. Kupenda mishangazu tawawa. Ayoyo.
Lili msami nikanyo na jangiri kisa sinahela.
Moyo moto miba Amerika nani.
Jambi na kai ya nauza wapenzi kacheza na isia.
Moyo moto miba Amerika nani.
Mega.